Zola Deeds.
James K Music.
Omtima gwange tegutebera bwembanga sinakulaba. Obulungi bwobwe bunanagisa, gwe lwendo lw'amazzi olumponya enkalamata. Bambi onyirira ate era oshanana, obulungi bwo tebugambika, gwe munyenye yakalabika. Kiriza tukula maka with you, the queen of Africa. Nze ne bonyiza sitawanyika, ate ntidde munyiza okuwinga, olw'omukwano gwo ogunsikasika nzi. Hey, hey. It's so fine with you. It's so fine, boba nage. It's so cool, boba wedi. Kubankwa gala nyamu nage. Bomu timago kuwelavu. Bambi, bambi, yeah. It's so fine with you. It's so fine, boba nage. It's so cool, boba wedi. Kuba nkwagala nnyo munage, mpa omutima gwo kuwelavu. Bambi, bambi, yeah, yeah, yeah. Abakuzala besimye mama,
basalo mbecha.
Yegwa yambala atira no nyuma. Kale tonenya zo kuunga wenti,
bulungi bwobwe bwobonenya.
Olina eriso talaba nange, ebiganye lopera nze, ebirala bireke twala byange. Manya nze gufunye ndimu omukyuzi. Yele lile lile lile.
It's so fine with you. It's so fine boba nage. It's so cool boba wedi. Kuba nkwagala nnyo munage, omutima gwo kuwelavu. Bambi, bambi, yeah. It's so fine with you. It's so fine boba nage. It's so cool boba wedi. Kuba nkwagala nnyo munage, omutima gwo kuwelavu. Bambi, bambi, yeah.
Kamfube nnyo nkuwa mapenzi,
kuba gwe ky'omuwendo kye nnina.
Ndayira okuwa omukwano mu bungi,
kuba gwe mulungi gwe nnina.
Gw'omwana wa Kintu, kankutwale mu lwatu, olayire mu buntu. Tifo beta fo wasi, ekyo nakyo kigwe. Kutwale, kutwale mama. Hey, hey.
It's so fine with you. It's so fine boba nage. It's so cool boba wedi. Kuba nkwagala nnyo munage, mpa omutima gwo kuwelavu. Bambi, bambi, yeah. It's so fine with you. It's so fine boba nage. It's so cool boba wedi. Kuba nkwagala nnyo munage, mpa omutima gwo kuwelavu. Bambi,